uko abanyarwanda bagenda barushaho kwegera ikoranabuhanga ndetse no kuryifashisha abarisaburiramo nabo baragenda barushaho kuba benshi. Umuvunyi mukuru ubwo yari muri Sena kuri wa kane yabwiye komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage ko hatagizwe igikorwa ngo bahagarike ku buryo bwihuse ubwambuzi bushuka abaturage bakabatwarira ibyabo, hari igice cy'abanyarwanda cyagerwaho n'izo ngaruka. Umuvunyi mukuru Aloysia Cyanzayire:
Yeah, ni ikibazo gitangiye gufata intera muri iyi minsi. Ngira ngo hari n'abantu twabonye biyitiriye urwego rw'umuvunyi, inzego z'inkiko biyita abacamanza, agahamagara umuturage akamubwira ngo ndi umucamanza, mfite urubanza rwawe, kugira ngo urubanza rwawe ruzacibwe ni ukunyohereza amafaranga kuri mobile money. Ariko noneho mu minsi ishize twabonye n'abahamagara biyita inzego zitanga akazi, agahamagara umuntu azi ko yagiye gupiganirwa akazi akamubwira ati kugira ngo uzatsinda ikizamini cy'akazi ni ukunyoherereza amafaranga kuri Tigo Cash cyangwa kuri Mobile Money. Tubona rero biri gufata intera yo hejuru, bamwe banakoresha amatelefoni iyo mu bihugu duturanye. So, izo telefoni bakoresha ugasanga umuntu umwe afite SIM card zigera ku 10, kandi izo SIM card zose iyo wakurikirana ugasanga ntabwo zose zanditse.
Senateri Ntawukuriye rya Jean Damascene avuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA ari narwo rugenzura iby'itumanaho rukwiye kwitondera kurushaho n'abakoresha imibonano y'ibihugu bituranye n'u Rwanda.
Hari n'abatangiye kugenda bakubwira yuko hari imanza batsinze ugomba kubafasha kubishyuriza amafaranga, ese nabo bakabanza guca amafaranga. Ariko yenda bagira gutya babaza polisi bati umuntu uhamagaraga yari mu kirundo cyangwa ukibaza rero agahugu kacu kari gatoya gutya kari siri konsikiri mu bintu bya komunikasiyo turi kabadi netiwaki nyinshi zishobora kudukabaringa urebye u Rwanda uko rumeze. Abantu ntuze regulasiyo yacu ku bijyanye na telekomunikasiyo, nibwira yuko bishobora kabisa kuzatuma abaturage bacu bazajya babahomba.
Nubwo nta barura riragaragaza umubare w'abashutswe nabo batekamutwe bakoresheje telefoni, ariko muri bake batunze telefoni nabashije kuvugana nabo bambwiye ko bamaze gushukwa nabo batekamutwe byibura inshuro zirenze ebyiri.
Byambayeho ariko ubwo nyine bakambwira sisiteme nkoresha narangiza nkababaza se mukorera he, bakambwira ngo bakorera kuri MTN. None bumvise ko njijutse nabavumbuye niko gukupa kuri telefoni mu bwongo amahirwe yawe yagucitse. Ariko bamagaye nk'ishuro zigera nko muri eshanu n'ejo bundi baramamagaye nyine.
Ubundi ikibazo gihari mbogamizi tugira ni ukuvuga ngo umuntu aragutelefona bariya batekamutwe, yagutelefona akakubwira ngo watsinde amafaranga ngo runaka, so akakubwira ngo kanda ngo imibare, hari imibare akakubwira ugakanda agahita akubwira ngo ugenda ku muntu uri hariya ngo ushyireho amafaranga, wamara kuyashyiraho amafaranga ukisa nkano kuri telefone amafaranga ntayiriho yayatwaye.
Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA Patrick Nyirishema yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bateganya kugabanya umubare wa SIM card umuntu ashobora kwiyandikisha. Ubundi habonekaga umuntu umwe ushobora kuba atunze SIM card zirenze 10, kandi rimwe na rimwe hari zimwe zitanditse. Uyu muyobozi avuga ko guhabwa SIM card itabaruwe kuri nyirayo ari amakosa ashobora guhanirwa uwayakoze. Urwego rw'umuvunyi rurateganya gusobanurira abaturage iby'ubwambuzi bwadutse kugira ngo benshi bajye bahita bamenya ko barimo gushukwa aho guhita bashidukira bababeshya ngo bagiye guba amafaranga y'ubuntu. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.